Mr. 808. Wacha wakule moto. Wacha wacha wakule moto. 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 Nasingiri au mili misipigi dili. Femi mkali wow, femi very pili pili. Lady S, Lady Skima, Uno plus four. Oh no, hawani chiki John Cena mini. Smackdown girl, she with a roll. Bad girl, hakuna kitu waneza ni show. Washo, hukumindo huwa tesa. Hukumindo pump, hukumindo wapa pressure. What's up? Luku luku na mado kwa kibenje. Chunga chali yako na nivuti yanga tenje. Na sina time nina roli. Na kawa na wivu DJ wapatie side ya karoli. Nina sauce, alafu nina sosa. Mindo seme piki mboga hawa wezi josha. Mina ganji zangu, hizi zangu sisa shwansa. Wanavunjika shingo femi wani hito nosa. What's up? Wacha wakule moto. Wacha wacha wakule moto. Wacha wakule moto. Wacha wacha wakule moto. Wacha wakule moto. Wacha wacha wakule moto. Wacha wakule moto. Wacha wacha wakule moto.
Fine, fine, then die. He just checking me na kunywa damn guys. Damn nice, damn no french fries. Damn test, damn class, no shame style.
It's nice.
Kama kini mindo dawa yao. Sister do mindo dada yao. Pia mini mama yao wana hofia. Wamevua weave, wamenifulia kofia. Kimistari nimeshona kipini. Summertime, wana look fly na bikini. Hey, na bado mi hukil na matimba. Queen of the jungle, Femi One, Mindo Simba. Alafu nina sosa. Mindo seme piki mboga hawa wezi josha. Mina ganji zangu, hizi zangu sisa swansa. Wanavunjika shingo, Femi One, hito nosa. Osa.
Wacha wacha wakule moto.